KSDP.net, KSDP, 8:30 a.m. in Sandpoint, K201DA, 88.1 FM in King Cove, KOLD, 91.9 FM in Cold Bay, KFPS, 88.1 FM in Falls Pass, and KKQA, 88.1 FM in Accutan, Alaska.
Welcome to Turnstiles from Radio Rethink. I'm Joel Davis, rolling through with an hour's worth of fantastic eclectic music for you, including sounds from Magabo, Megafon, Savas Isadis and Taylor Dupree, Robert Sean Leonard and Steve Zahn, and The Eels. Let's begin with Franco and TPOK Jazz, Mujinga, on Turnstiles.
Lobio ebisaki na mushinga soki tokutani yo tokobunda likamba mobali na yo ngai na boyo ko ye moko alandaka ngai ngai na boyo ko pekisa tika koya ngai na boyo ko Lobio ebisaki na mushinga soki tokutani yo tokobunda likamba mobali na yo ngai na boyo ko Ye moko alanda kangai, ngai na boyo ko. Pekisa atika koya, ngai na boyo ko. Fota mobali na yo, apusa kotongo yo na banganda. Alobi yo la makamabe, ngai na boyo ko. Bitumba na bunda kate, ngai na boyo ko. Elongi ya tala tala, ngai na boyo ko. Ota mobali na yo, apusa kotongo yo na banganda Alobi yo la makamabe, ngai na boyo ko Bitumba na bunda kate, ngai na boyo ko Elongi ya tala tala, ngai na boyo ko Mobali na yo, atamu isanga sango Ngai mwasi na ye asika, yepe brutalite erika Ngai na boyo ko Ye moko alanda kangai, ngai na boyo ko Ngakutu na linga kate, ngai na boyo ko Mobali na yo atamu isanga sango, ngai mwasi na ye asika Yepe brutalite ereka, ngai na boyo ko Ye moko alanda kangai, ngai na boyo ko Ngakutu na linga kate, ngai na boyo ko Mobali na yo bandeko, alinga koloba, eh Mobali na yo bandeko, apusa monoko, eh Basekere nyoso ya ndako, obele na banga na mama Yepe amure brita
Nenge nini na sala, ipare yo olamba kama be Nenge nini na yembao, ipare yo olamba kama be
Mobali na yo bandeko, alinga koloba, eh Mobali na yo bandeko Apusa monoko, eh Basekele nyoso ya ndako Obele na banga na mama Yepe amure bwita
Nenge nini na yebao Ipare yo olamba kama be Nenge nini na yebao Ipare yo olamba kama be
Mobali na yo bandeko Alinga koloba, eh Mobali na yo bandeko Apusa monoko, eh Basekele nyoso ya ndako Obele na banga na mama Yepe amure bwita
Nenge nini na yebao Ipare yo okomba kate Nenge nini na yebao Ipare yo okomba kate
Mobali na yo bandeko Alinga koloba Mobali na yo bandeko Apusa monoko Basekele nyoso ya nako Obele na banga na mama Yepe amure bwita
Nenge nini na yebao Ipare yo olamba kamabe Nenge nini na yebao Ipare yo olamba kamabe
Mobali na yo bandeko Alinga koloba
mobali na yo bandeko apusa monoko basekele nyoso ya ndako obele na banga na mama yembe amure brita
ndenge nini na yeba ipare yo zuwa eleka ndenge nini na yeba ipare yo zuwa eleka yo e
mobali na yo bandeko alinga koloba mobali na yo bandeko apusa monoko basekele nyoso ya ndako obele na banga na mama yembe amure brita
ndenge nini na yeba ipare yo zuwa eleka yo ndenge nini na yeba ipare yo zuwa eleka yo e
mobali na yo bandeko alinga koloba mobali na yo bandeko apusa monoko basekele nyoso ya ndako obele na banga na mama yembe amure brita
ndenge nini na yeba ipare yo olambaka mabe ndenge nini na yeba ipare yo olambaka mabe o
mobali na yo bandeko alinga koloba mobali na yo bandeko apusa monoko basekele nyonso ya ndako obele na banga na mama yembe amure brita
ndenge nini na yeba ipare yo okombaka te ndenge nini na yeba ipare yo okombaka te o
mobali na yo bandeko alinga koloba mobali na yo bandeko apusa monoko basekele nyonso ya ndako obele na banga na mama yembe amure brita
ndenge nini na yeba ipare yo ozika na mosapi ndenge nini na yeba ipare yo ozika na mosapi e
mobali na yo bandeko alinga koloba mobali na yo bandeko apusa monoko basekele nyonso ya ndako obele na banga na mama yembe amure brita
ndenge nini na yeba ipare yo obetaka mabaku ndenge nini na yeba ipare yo obetaka mabaku e
mobali na yo bandeko alinga koloba mobali na yo bandeko apusa monoko basekele nyonso ya ndako obele na banga na mama yembe amure brita
ndenge nini na yeba ipare yo olambaka mabe ndenge nini na yeba ipare yo olambaka mabe o
mobali na yo bandeko alinga koloba mobali na yo bandeko apusa monoko basekele nyonso ya ndako obele na banga na mama yembe amure brita
ndenge nini na yeba ipare yo ozika na mokongo ndenge nini na yeba ipare yo ozika na mokongo e
mobali na yo bandeko alinga koloba mobali na yo bandeko apusa monoko basekele nyonso ya ndako obele na banga na mama yembe amure brita
Thank you. Poisson.
Oh,
from a great collection called New York, Addis, London, the story of Ethio Jazz 1965 to 75. That is the legend Mulato Estatke and Maskaram Setaba. Before that, from Tai Dai, the heavier side of the Luktung Underground, we heard Rung Fa Pu Ping, Magabo featuring Rosangela Macedo and Marcelo Yuka, and Franco and TP OK Jazz were also heard in that opening set of music. Let's keep going. Up next, J.D. McPherson with A Gentle Awakening on Turnstiles.
Put down the paper, baby. I had a dream at dawn. A terrible storm blew over, covered up the morning sun. Beyond I heard a lullaby, so peaceful and serene. Next thing I knew, I eased into a gentle the farmers on the plain, all walking in a lucid dream, while the sky is set aflame. They soon will hear a quiet tune, so peaceful and serene. Then they may soon may ease into a gentle on the plains. They're walking in a lucid dream, while the sky is set aflame. They soon will hear a quiet sound, so peaceful and serene. Then they might too may ease into a gentle we'll be right back.
brow. You would seem so frail in the cold of the night, when the armies of emotion go out to fight. But while the earth sinks to its grave, you sing to the sky on the crest of a wave.
Thank you.
Off Gather, Form, and Fly, that's Megaphone with The Longest Day, rounding out that set of music on Turnstiles. J.D. McPherson got it going with A Gentle Awakening from his album Signs and Signifiers. And in between J.D. McPherson and Megaphone, we heard The Books featuring Jose Gonzalez, cello song taken from Dark Was the Night. Stay tuned. In just a minute, we'll get low as Turnstiles continues. Listening to Turnstiles, delivering Sonic Eclectica on a daily basis. We'd love to know what you think of the show. Visit the Turnstiles section of RadioRethink.com. Use our contact form. Sign up for our newsletter. Connect with us on the socials. We look forward to connecting with you. Now here's Lo on Turnstiles.
ashes away. Thank you.
Savas Isadas and Taylor Dupree there, May 1st, 9:06 p.m. from the album Reinventing Culture. Before that, Yola Tango and Ashes off There's a Riot Going On, and Lowe started that set with Belarus from the album Drums and Guns. You've been listening to Turnstiles, your wide-ranging exploration of sounds from all eras and genres. Thanks for joining us. Let's continue with some more music. Here's Band of Horses on Turnstiles.
To the bottom of the earth I had to fall, but you really caught me. You really called me dear. Slowly, dear, asked, would you dance with me? Here's the shades down, the lights on. I didn't know you, and everything I do, done badly. Say, you distract me. And set out tonight at some strange place. If we have no friends here, well, I had few to begin with.
Three, four. show, walk right past. Arms reached out for your autograph. As you flashed your backstage pass, I caught your eye, the camera's flash. The band came out, they stood behind you. You stood alone, and the lights went blue. Stood alone in the halo's haze. Shining guitar hung on gold lames. And you were the lonely one. You were song just to hear you say that you.
KSDP is generously supported by Precision Airways in Sandpoint, Alaska, offering chartered air services throughout the Aleutians Eastboro and beyond. For more information on charters and prices, Theo is available at 907-989-4080. Precision Airways is a proud sponsor of KSDP.
Nothing so blue as a heart in pain. Nothing so sad as a tear in vain. Stay, you better drop the night, yeah.
Tell me how much you missed me. When the last time I saw you, you wouldn't even kiss me. That rich guy you've been seeing must have put you down somewhere.